I'm the member shit. It's got it, boy, it's got it. Cool, you can't find to the one like it. Toss out the one. Cheesy boy, baby. Bokoka, boko to it, it's in the building. Work your own, so that for Baba.
Nigga, ani waxa ku socda isbiid gaarigaaga ma lahan kaselin amarkayga waa fulin adadiidana habsiga ku cabe saliin big boy waa kanay banay kuwa kala xisaabtooda waxay anta dhiman liiskooda ise big boy waa kanay banay kuwa kala xisaabtooda waxay anta dhiman liiskooda ise Bogorka bogorta yada ka imade booraha Ayado tahay doorada Niga adiguna isi fooraha Anika mahelo sheka hawale Runti ma sameyo ani samule Oli waha uka asalatu le Big boy wakana ibane Kuwa kalahsa koda wahe Anta dimen lis koda ise Ise Big boy wakana ibane Nigaani waxan nahay daana Adawgana kurka ka jarra sida aana Habadana waxa ullisa sida mala Nigaama soulja A fight like a ninja Chika touch me a toja Toja Gobalka waxan duka inka badan tobo sano Laki aani waxan joga lasa laba sano You're a man, nigga you're a man Hasabtuna wa inka badan sidi sano East Africa waxa ka gaju tikiro Laki aani waxa ka dista ya big fila Hado wa fila Shabalka madhu ka soba hai shabaka Malahan tabasho, only wa abasho I'm a King Kong, ee like a big boy Undercover see the James Bond Game is on, nigga you see the John Kuma si tadagax, kuma si abagax Maka I arra, tala na arra, illa iyo faga 1, 2, 3 Big boy wakana ibane Kuwa ka lahsaab koda wahere Anta dimen liis koda ise Big boy wakana ibane Kuwa ka lahsaab koda wahere Anta dimen liis koda ise Big boy wakana ibane Big boy wakana ibane Kuwa ka lahsaab koda wahere Anta dhiman liis koda ise